ZWAP.com.
Yeah.
ngoba bona usuka linye angizokhuluma kakhulu lalelani sizinsizwa la kuleka nizofica thina onqamuka ikhavela bafana ngidlali kanjani manje bathama abithi bazandla
Zedwop.com